I'll show you how to do this, son.
Hey, 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 oh yeah, yeah.
Hey,
hey, hey,
you I take more than
sex. Sina kiti la leo ni tabeng, you wanna need you way, yeah. Sina kiti la leo ni tabeng, waka wanna need you way, yeah.
Chesa, chesa bila kukunja gota. Chesa, chesa bila kukunja gota. Chesa, chesa bila kukunja gota. Chesa, chesa bila kukunja gota.
Sira zima do.
Sira zima do.
Enjoy my show.
It's another MC with an MSC. I show you how to handle the business. This stay true. Wana unijua na jua pana chimbika. Wale chashkuba ukifong tunaibika. Najua biashara, faida na sara. Na siko zifanane la leo kuna kulala. Vanjo, tinga bro. Sazi na sogea uswaze kusudo. Complicated kishenzi, mechi mpaka nyuze jinzi. Kama zoswazi so what intole nso. Lazima weki boko wa muzi wako. Renji biti, zote zinafika disco. Tulizike jiji, daiwe karufiji. Wakaila kinomo, tasema nelewa. Make pize, ngoma na noga tinga usulize. Demu na mtaka yuko na mwanake jikaze, jikaushe. Si leo ni fimbo mbali, tujifanye hatumjui asije tuadibia shuhuli. Gangsters don't dance, they boogie man. I show you how to do this song.
Sata jiri la leo ni tabeng, you want to need you way, yeah. Sina kiti la leo ni tabeng, waka want to need you way, yeah.
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.
Sira zima do,
sira zima do,
sira zima do.
Enjoy my show.
Hello there, be happy. Whether you get money, you no get. Hello there, be happy. Make you no send anybody at all. So make you live your life and forget your sorrows. Enter the place like say to Baba there. East to west we be African kings. Let's stay together.
Sata jiri la leo ni tabeng. I don't need you, way, yeah. Sina kiti la leo ni tabeng. Waka wato need you, way, yeah.
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.
Sira zima do.
Sira zima do.
Sira zima do.
Enjoy my show.
Yes, I am. Pichi na kida kutuma chips paka madu. Please let us ifiji fix in a balu. Sina hela ila bing baya. Kila soni move fire. Fire. Haya ni yesaya. Pata wanza mwisho hapa kuna kulitaya. Kwa kutaba sam. Hata kama maisha ni magumu jana type. Pia kama sima time. Risku jetuko sam. So buta subira. Ila kwa na damira. Ude subira jam.
Oh yeah, apa aufagi. Yeah. Kwa saa wote family. Kune left kune right kweni army. Atuna level wote saa wote family. Lete donker again and do yake master. Kwenye michano watu washa data. Ila gangsters don't dance. Man, I show you how to do this song.
Sata jiri la leo ni tabeng. You wanna need you way, yeah. Sina kiti la leo ni tabeng. Waka wanna need you way, yeah.
Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota. Chesa chesa bila kukunja gota.